ministry y'obulamu etongoza kaweefube okuwa amalwaliro manene Naga Health Center Force ebyuma by'omukka gwa oxygen ebipya okusobola okuyamba ku balwadde mu bitundu eby'omu byalo. Wadde nga waliwo nate ebyatuukibwako mu biseera bya COVID-19 ng'ebaluseewo mu ggwanga, abakungu bagamba nti ddala amalwaliro agasinga obungi ag'eddala eryo wansi gakyafiibaana n'ebyuma bya oxygen ebyafa ebbeeyi ennene ey'okubyongeramu omukka ogwa oxygen nga guwetemu wamu n'amasannyalaze okwebulankanya. Kino kitera okuviirako nate abaana abawere akino kitera nate okuviirako abawere okuba obubi ddala wamu n'abalwadde ba nimonia oba lubyamira ow'amaanyi. Okukola ku kizibu kino ministry ng'ekwasaganyiza wamu n'ekitongole ki Freewood 2 Foundation etaddewo enkola eya dual source oxygen nga n'amasannyalaze bwe gavaako zisirinda z'omukka gwa oxygen zisigala zikola bulungi. Dr. Miriam Ajambo owa National Oxygen Program agamba nti essira kaakano liri ku malwaliro ag'owansi okulaba nga ebyuma bya oxygen bibeerawo mu kiseera kyennyini we byetaagibwa ennyo obudde bwonna okusobola okutaasa obulamu bw'abalwadde.